Fresh out from NigeriMix.com.
It's the kids, baby.
Now the music on this one.
Na business, talking bad city. Yeah.
Kanavonyangalia, kanatoa na ulimi. She like my sound, nakaimbiaga totorimi. Totorimi to. She drive me crazy, yes and I know. Kila mechi kwake final. Miguu ya nyati mwili rhino. Yes, I wanna make you mine, oh. Na yake macho kama na mdondoka, kama na sinziana. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Mariana.
Cute na fine, please be mine. Figure number 8, so 9, yeah. Tusitoke, si tubaki kuline. Tuzidi kushine, walete autograph to sign, yeah. Na kus my pens, man, assist, ndo my role model. Na olivia fine, kifu wani, na hizo chuchu dodo. Na kuwa nawe, baby, misi wezi complain. Mimi nawe, lady, let's go campaign. Niko tayari, baby, so what's poppin'? And I'm so glad you know what I'm talking.
She drive me crazy, yes, and I know. Kila mechi kwake final. Miguu ya nyati mwili rhino. Yes, I wanna make you rhino. Na yake macho kama na mdondoka, kama na siziana. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Mariana.
Na baby kiukweli umeniweza. Baby kukuwaja sitoweza. Weza, weza. Napenda macho yako kilegeza. Silali na simama kama nimekula pweza. Pweza, upritiga baby ya ya ya. Wechaguo langu na ni fa fa fa. Joo tuende mbali baby fa fa fa. Mbali mapenzini ya ni ra ra ra.
She drive me crazy, yes and I know.
Yeah.
Kila mechi kwake final.
Yeah.
Miguu ya nyati mwili rhino.
Yeah.
Yes, I wanna make you mine, oh. Na yake macho kama na mdondoka, kama na siziana. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Mariana.
Fresh out from NigeriMix.com.